yewtere sukaɓe mal fu.
Iwde Yurusu yaadi Boflabe, oɗo immadara haɓɓo ñaw pali jaɓanaka fewi wonande jamare nde fewde e dogotoro en ɓe. Ɗiɗo tellaji fuf tawede immadaraji fammingol saroɓe latigue sababu adadu temedere huccina hoore bangal pesagol ngol woni ko holliti médecin chef sesref Yurusu docteur Alou Koulibaly.
Arande ni yimɓele ɓe jaɓata sukaɓe muɗen kokke ɗeɗo poɗɗele tiɗalla ɗiɗo ɓo mumin jogui nomin kani yettirade nokku noddirteɗo Bourra kerol hakkunde Mali e Burkina Faso saabi de waydi ndenago woni le oɗo nokku.
Ko jamara nde jaɓanayi fesgol ngol matama sanne e ley kabaru muɗum to Boflabe toon yimɓele heɓɓa heddiki hen caggal ko saraɓe yogaɓe jaɓanayi fewi ngolɗo cilol tatoɓol ka ɗeɗo caɗele ɗe latiki sababu e ley cilol nayoɓol ngol jamare nde hinno kabaru muɗum e wi yimɓele toon ɓe
au départ on avait pas
arande ɓe jaɓa e poɗɗe noddirteɗe CPS ɗe kandi min teykiti wiide mayde sukaɓe ɓeydiki sanne nde min jaɓin ɗiɗo poɗɗele arande min cikkuno yo ñaw corona virus woni ley hen min jaar ɗum fu iɗum wonti kako sakkiti ko min jaɓini poɗɗele ɗe. Ñaw ɓuɓalla o ana waɗa kutteli kewɗi fewde e sukaɓe ɓe gala hitande fa yettoyo duuɓi joyi. Ɗum waɗi so jamare nden hani hokkede hakkillaji lobbi dow beme jottidirɓe kabaruji ɗi yalla saraɓe fu an tawe le ngol fesugol
nayoaaage
kamɓe dowtoro en ɓe caggal ɗiɗo imadraji ɗi martini kumpa saraɓe wiide cellal sukaɓeɓe yo kabaru mabɓe batte muɗum e wi mabɓe ɗum latiki sababu cilol layɓol gol ñaw pali heɓa huccinade hoore no hanniri
yewtere sukaɓe malfu wonno.